glorieux message de l'amour. Dans un monde plein de malheur, de détresse, il est prêché ce message d'amour. Encore une fois. Et toi qui es encore lié dans le péché, écoute, ce message est apporté pour toi. Message de gloire. Message merveilleux. Message de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Message de l'amour de Dieu.
Dieu a envoyé son Fils. Imana yoherereje umwana wayo. Ubutumwa bw'urukundo rw'Imana.
Vaincu l'enfer et la mort.
Ganesheje ikuzimu n'urupfu.
Sur les collines de Golgotha.
Ku musozi w'i Golgotha.
La rédemption a été accomplie pour nous.
Ugucungurwa niho kwasorejwe ku bwacu.
L'offre de la grâce et de la réconciliation. Ariel, ce message est apporté pour toi. Message merveilleux et glorieux de l'amour de Dieu. Glorieux message de l'amour de Dieu. Message pour toi et pour moi. Merveilleux, glorieux message de l'amour dans la vallée de la mort. Message glorieux de l'amour de Dieu. Le ciel nous est offert. Il est prêché encore aujourd'hui. Dieu est réconcilié avec l'humanité. Glorieux message valable pour toi.
Message
de l'amour de Dieu pour toi et pour moi. Glorieux message de l'amour. Message pour toi et pour moi. On chante la victoire avec joie. Dans les temps du peuple de Dieu, il y a des cris de joie.
Car le roi a vaincu.
Sur le bois plein de sang. La droite de l'Éternel est élevée.
Ukuboko kw'iburyo kw'Imana kuri hejuru
ukuboko
kw'iburyo kutubiki intsinzi.
Oh, racheté, crié de joie et exalté.
Abacunguwe muvuze impundu z'ibyishimo.
Himbaze
umwana w'intama wanesheje urupfu.
On chante avec cri de joie.
Turaririmbana impundu y'umunezero.
Le troupeau qu'a vaincu par le sang.
Umukumbi wacungujwe n'amaraso.
La victoire est dans le sang.
Intsinzi iri mu maraso.
La mort et l'enfer sont vaincus. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance.
Imana kuragaragaza imbaraga zayo.
Oh, crier de joie et exalter, racheter.
Oh, muvuze impundu z'ibyishimo. Nabacunguwe mwe umwana w'intama wanesheje urupfu.
Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes du peuple de Dieu.
Zo kunesha zirumvikana mu nkambi. Y'ubwoko bw'Imana. Wowe wacungujwe amaraso y'umwana w'intama. Himbaza Imana. Ukomeze ujye mbere. Vuba aha.
Dans le refuge.
Uzagira mu buruhukiro
la droite
uhabiteka ryose ukuboko kw'iburyo kw'Imana kurarambuye kuri hejuru kuragaragaza imbaraga nibyo mwe abacunguwe muhimbaze umwana w'intama wanesheje urupfu
la droite de l'éternel
ukuboko kw'iburyo kuwiteka gushyizwe hejuru ukuboko kw'iburyo kuwiteka kuragaragaza imbaraga ze nibyo muhimbaze muvuze impundu z'ibyishimo mushimire umwana w'intama wanesheje urupfu
Wir begrüßen an
saluons ce dimanche matin
muri iki gitondo cyo ku cyumweru turaramutsa Bene data na bashiki bacu inshuti zacu zose bari ku isi yose turabaramutsa mu izina ry'umwami kuko twongera kumva ijambo ry'umwami umwami aduhe umugisha nane muri iki gitondo turashimira Imana kubw'ejo nimugoroba kubw'ijambo rye rihebuje ijambo ry'Imana ntabwo ari inyandiko zirimo urupfu ahubwo ijambo ry'Imana n'ubugingo kandi rifite imbaraga n'ubukuba ku buryo risohoza icyo Imana yaritumiye nifuza gusoma ibyanditswe
dans l'épître aux Colossiens
mu rwandiko rwandikiwe abakolosayi ejo twasomye mu bakolosayi 1:14 ubu ndasoma mu bakolosayi igice cya kabiri uhereye ku murongo w'9
Colossiens 2 à partir du verset 9
abakolosayi igice cya kabiri uhereye ku murongo w'9
habite corporellement
Nyamara muri we niho hari kuzura kw'Imana kose mu buryo bw'umubiri kandi mwuzuriye muri we ari we mutwe w'ubutware bwose n'ubushobozi bwose Paulo arandika ni imbaraga zose izina ry'Imana yacu rihimbazwe rishimwe ejo twumvise mu bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 18 ngo niwe mutwe w'umubiri ariwo torero nuko ku murongo wa 13 Paulo aravuga
Donc Colossiens 2 verset 13.
Mu bakolosayi cyo cyakabiri umurongo wa 13. Ngo kandi ubwo mwari mupfuye muzize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu yabahinduranye bazima nawe imaze kutubabarira ibicumuro byacu byose.
Offense. Gloire à Dieu.
Icyubahiro kibikimana.
Il a effacé l'acte dont les hommes
yahanaguye urwandiko rwari rufite amateka aturega igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba murongo 14 kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi ibahemura ku mugaragaro ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Icyubahiro kibi cy'umwami kubwo gucungurwa kuzuye, kubw'intsinzi yuzuye ku musaraba i Golgota. Yahanaguye urwandiko rwari rufite imihango rwaturegaga, nuko irukuzaho kurubamba ku musaraba, ihanagura, ikuraho. Bene data na bashiki bane, turashima Imana kubw'ibyo yakoze muri twe, ndetse turi kuyishimira n'ibyo iri gukora muri iki gihe muri twe. Yaranesheje, yanesheje ubutware n'ubushobozi bwose, ndetse n'urupfu n'ikuzimu. Ni intsinzi yuzuye, yasohojwe, yarangiriye ku musaraba ku bwacu. Nta kindi twakora uretse kumushima, tugahimbaza izina rye ryera. Ndasaba ko mwene data Schmidt aza agasenga, nuko mwene data Frank akatugaburira ijambo ry'Imana. Mwene data Schmidt.
Dieu plein de grâce.
Mana yuzuye
ubuntu. Je te remercie.
Turagushimiye ubuntu bwawe bwose.
De ce que tu nous as accordé la grâce.
Ndagushimiye yuko watugiriye ubuntu. Wangiriye ubuntu. Ndetse twese watugiriye ubuntu. Nkaba nshobora kumva ijambo ryawe. Ubishimirwe. Ubishimirwe. Twese turi kumva ijambo ryawe, tukaba turyizeye, tukaba tukwizeye. Twahawe ubwo buntu. Muri ubwo buntu, Mwami Yesu Kristo, turagusaba ngo uhabwe icyubahiro mu bwoko bwawe, ndetse buri umwe wese umugirire ubuntu bwo kuguhesha icyubahiro n'ubwiza, kuko Mwami wacu uri mu ijuru, tubayeho muri bya bihe wasezeranije, wavuze bitaraba, yuko nitubona ibyo bisohora, twari dukwiriye kubura imitwe yacu tukararama, tukanezerwa mu mitima, tunejejwe n'ubuntu. N'ubwo tubabajwe n'uko tudashobora guteranira hamwe nk'uko tubyifuza cyangwa nk'uko twahoze tuterana, ariko hari ikintu kimwe dushimira, n'uko washoboje, watanze uburyo ko twashobora twese hamwe kuzira rimwe imbere y'intebe y'ubuntu bwawe, ahantu buri umwe wese ari, kugira ngo twese hamwe tuguhimbaze, tuguhe icyubahiro, shimire uburyo watanze muri iki gihe kugira ngo ijambo ryawe risakazwe, rishyikirizwe abantu bose ku isi, bose bashyikirwe. Nanone utugirire ubuntu kugira ngo abaryumva bose, ndetse natwe turi hano, utugirire ubuntu twe turi imbere y'amaso yawe. Mwami, utugirire ubuntu kugira ngo tubashe kwakira ijambo ryawe, turyakirane n'abo wageneye ubugingo buhoraho bose. Turabigusabye mu izina rya Yesu Kristo, Umwami wacu. Amen. Umwami Imana yacu, abari we ushimwe, ashimirwe ijambo rye ryera ry'igiciro, ndetse no kubw'ubuntu twahawe bwo kwizera iryo jambo n'umutima wacu wose, ndetse kubw'umwuka tukarihabwa rihishuwe. Ndetse uwizera nk'uko ibyanditswe bivuga azabona ubwiza bw'Imana, azabona gusohora k'ubuhanuzi bwa Bibiliya. natwe nk'itorero ry'abana b'imfura, itorero ry'Imana nzima, tuzabona ukuboko kw'iburyo k'Uwiteka kurambuye.
Conserve la victoire.
Turabivuga.
Manifeste sa puissance.
Tweruye ukuboko kw'iburyo kw'Imana kufite imbaraga kuturindiye intsinzi. Murabizi uko bene data bakundwa muri iyi minsi ishize, uko nasabye ngo Mwami ume kwizera ariko mbaraga inesha isi. Ninjiye mu biro ndasohoka, ndongera ninjira mu biro, ndongera ndasohoka, njya hirya no hino, ndi kuvuga nti Mwami mpereza uko kwizera ariko ntsinzi inesha isi. Mwese murabizi umukumbi w'abanesheje bazabona ubwiza bw'Imana kandi bazagira uruhare mu kuzamurwa. Birahebuje cyane kuba dufite ijambo ryera ry'igiciro ry'Imana, tukaba dushobora no kuryamamaza, tukaribwiririza, tukatwara ubutumwa bwa nyuma bw'Imana. Kandi ni koko muri Yesaya igice cya 53, igice cya ngombwa cyane mu mateka y'agakiza, muri icyo gitabo handitsemo ninde wizeye ibyo twumvise ubutumwa bwacu, kandi ninde ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe. Nuko mu gihamya cyo kwizera dushobora kuvuga tuti abizera bose ukuboko kw'iburyo kw'Imana kuzaba kuri hejuru yabo, ndetse n'imbaraga z'Imana zizagaragara ku bwabo bazazibonera. Turashimira Umwami ndetse yuko isi yose ishobora kumva.
Andreas Miskis,
mwene data mukundwa Andreas Miskis yambwiye ejo, yambwiye mu kanya yuko ejo hari
et ensuite suivre bien sûr les autres connexions
qui s'ajoutent imirongo igera kuri 300 yabari gukurikira. Nuko kuri iyo mirongo hakaba hashamikiyeho n'indi yose. Nuko iyo dutekereje muri minsi
au nord de l'Amérique.
Muri Australia bari imbere yacu amasaha 8, muri Amerika kari amasaha 8 nyuma yacu. Kuri bamwe ni saa 9 z'ijoro, abandi ni saa 2 z'umugoroba za nijoro, ariko bose baba bari maso nabo iwaba ari mu ijoro barabyuka bakumva. Bene data bose ku isi yose bavuga ubutumwa, turabashimira, turavuga ko bahamagaye, ndetse twahawe n'ubuhamya bwiza na mwene data Mbiye ari kutubwira ati ubukozi bwa mwene data Branham ndetse no gukomeza kwabwo binyure mu bukozi bwawe. Imana yarabikoze kugira ngo duhabwe ijambo. Yatanze ubuhamya bw'uko barasakaza ikibwiriza iwabo kugira ngo abantu bose babashe kuryumva. Turashimira Imana n'umutima wacu wose kuko ubutumwa bwa nyuma bushyikira wa nyuma, ndetse ko bahamagarirwa gusohoka, nuko bakahabwa gutegurwa kwabo hamwe natwe. Ku bijyanye n'ibihe ko niko ndetse nanjye ntabwo bisanzwe yuko
comment est-ce que le Seigneur a dit?
Twagira ibyumweru byinshi tudagira amateraniro nk'uko asanzwe. Mwese murabizi uko umwami yavuze ngo muteranyirizeho ubwoko bwanjye kugira bwumve ijambo ryanjye. Nuko iyo dusubije amaso inyuma ndetse abaje ku mwami wacu muri icyo gihe, nta kindi tuvuga uretse kuvuga ko Imana yaduhaye ubuntu bwayo. Ubu mu kwezi kwa gatandatu
nous avons consacré à Dieu cette salle en 1974.
Mu kwezi kwa gatandatu nibwo tweguriye Imana iki cyumba mu mwaka w'igihumbi kimwe 1974 nibwo iki cyumba twakeguriye Imana.
40 différentes nations.
Nuko,
il y a des frères qui ont déjà été
mu mahanga agera muri 40 ku isi yose. Hari bene data bagiye baza baturutse hirya no hino ku isi bagaterana natwe kugira ngo bumve ijambo ry'Imana. Ariko icy'ingenzi ni iki? Yuko mu bihugu bigera mu 174 bose barakurikira banareba ibibwiriza mu bihugu 174. Ibihe by'Imana birahebuje ndetse n'ibi bihe bitatunejeje turimo, kuko tudafite ibiterane ubungubu, tudashobora guterana. Nta kibazo, turategereza, turakomeza gutegereza, tuzongera kugira ibiterane, duteranire hano hantu tuhabwiririze ijambo ry'Imana. Ariko bene data n'abashiki banjye bakundwa, ku bantu bose batamenye ibihe byacu hano uhereye muri 58 twagiye dukurikira ijambo ibibwiriza bya Branham ubudasiba. Nuko uko niko twagiye dukurikira ibibwiriza bya Branham, bikaba ari byari ibihe by'umugisha cyane 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 mu myaka ya za 70. Nshobora kongera kubivuga, umwuka w'Imana wari mu gikorwa mu buryo bw'imbaraga, ndetse abahawe umugisha cyane bari mwene data na mushiki wacu Rusi, mwene data Rusi na mushiki wacu. Ejo nabivuze narindi kumwe na mwene data Rusi imyaka igera kuri 50 tubwiriza ubutumwa bw'Imana, kandi umwami Imana yamuhaye umugisha mu bwenge bwose. Mbese hano ni kangahe byabaye? Habaye ukuvuga mu ndimi ndetse no kuririmba mu ndimi n'ubuhanuzi bunyuranye. Imana yaduhaye umugisha mu buryo burengeye, ariko kuko ibyo byabaye mu bushake bwemewe n'Imana, ariko Imana yabyemeye, umwanzi yaracengeye
Frère Schmidt, mais le Russe doit partir.
Baravuze ngo
subitement
ngo abarusiya bave muri iki gihugu, ngo Schmidt na Russe bagende babiruka. Nuko hari ijwi ryahagurutse mu itorero binyuriye mu ijwi ryari risanzwe riduha umugisha, nuko rivuga ryiyumva ubwaryo. Nuko haza kuza igikuba gikomeye muri 79, ariko Imana mu murava wayo wose iyo yari yaratekereje kuri ubwo bushake bwemewe ku bwacu, kugira ngo ubushake bwayo busore ubwo noneho mwene data Leonard Ruth na mwene data Paul Schmidt ubwo bajyaga gushyirwaho nk'aba ubwo bashyirwaga mu bukozi, nge numvise n'ijwi rimbwira amajwi amazina yabo yombi, mbwirwa n'umwami yuko abo bene data babiri aribo bagomba gushyirwaho. Iryo jwi ni ryo ryanafashe ibintu byose mu biganza, nuko ndangije umwami arambwira ati ni ryo ryambwiye ati noneho ushyireho mwene data Cloud Miskis na Schmidt. Ibyo byose twarabivuze hano, twabivuzeho uyu munsi, mbivuzeho kugira ngo none isi yose imenye yuko natwe twanyuze mu bigeragezo bigoye cyane kurusha. Ndetse hari kwa gatandatu mu gitondo hagana mu masaa yine nibwo ijwi ryaje n'imbaraga ryumvikana rimbwira ngo
cela a déjà existé qu'un frère avec sa femme
bese yagenzura ibyanditswe urebe ni hehe byabayeho mu byanditswe ko mwene data na mushiki wacu bombi basengerwa bagiye mu bukozi. Nuko ibyo nimwakumva icyo byakoze muri njye igihe nabwiraga uwo muhanuzi yuko ubuhanuzi yahanuye butavaga ku Mana. Ubwo nibwo Satani yatangiye kwisuka mu mbaraga. Uko niko Satani wacengeye akinjiza, uko niko Imana yaje nayo kugira ngo yite ku bintu ko hatagira ihishura ibyo ngibyo, ntihagire iby'ibinyamahanga bicendera byinjira mu byayo, ahubwo ubutumwa bw'ukuri ndetse n'igikorwa nyakuri cy'umwimerere cy'umwuka wera bijyanirana. Nk'uko nagiye mbivuga, nk'uko itorero riheshejwe no gusukwa k'umwuka wera, uko ryahamagariwe rigashingwa rigashyirwa ku rufatiro, uko umwuka wera yakoraga, uko ubukozi bunyuranye bwashyirwagaho bwajyaga mu murimo, ndetse no muri ubwo bukozi hakiyongeraho impano icyenda z'umwuka, umwuka w'Imana uko wakomezaga gukora mu itorero ryabanje ukorera mu mwuka wayo no mu ijambo ryayo, uko ni nako ubu ku iherezo bikimeze. Intego y'iherezo no kugira ngo ubu ikibwiriza cy'ijambo ry'ukuri mu mukumbi w'abana b'imfura mu itorero ry'ukuri ry'Imana nzima kibwirizwa, kandi yuko ugusukwa kwa nyuma k'umwuka wera mu buryo ndengakamere igikorwa ndengakamere kikagaragara. Nuko ubwo ntihazongera kubaho uguhagarara kw'ibyo, twese hamwe nuko tuzashyikira ugutungana no gusozwa nta guhagarara. Bene data nashiki banjye, munyiyumve munyizere, igihe kirageze aho ibi bisora.
C'est pas tous les croyants.
Oh, mureke umugeni n'umwuka biravuga ngo ntabwo ari isi yose, ahubwo n'abari muri uwo mukumbi, abari mu mukumbi w'abana b'imfura, ni ukuvuga abafite ugutwi ko kumva ibyo umwuka ari kubwira cyangwa se ashirwa, kuko areba n'amatwi yanyu kuko yumva. Kandi twagiye tubona muri twe uburyo umwuka w'Imana muri iyi myaka yose ishize ndetse binyire no mu bibwiriza n'ubukozi bwa mwene Data Branham uko watuyoboye mu ijambo mu mugambi wose w'agakiza w'Imana yacu ukuntu umwuka w'Imana watuyoboye kandi ibyo twabibwirijeho twabyigishijeho ndetse tunabyandikaho
nous croyons que tout ce que Dieu dans sa parole a dit
ibyo Imana yavuze byose mu ijambo ryayo turabyizeye kandi natwe vuba tuzabona ugusozwa no gutunganwa nuko ndetse n'ibiri kuba muri iki gihe ibindi byorezo bindi byose n'indwara n'ibyo malaria hano hakurya hakaba ibicurane n'ibindi hariya ariko ubushyuhe guhinduka kw'ikirere guhora tubivuga tubitsindagira
parce que le Seigneur
amaso yacu arahirwa kuko umwami wacu yavuze ngo nimubona nimubona ibyo byose bisohora nuko noneho muzure imitwe yanyu murarame kuko muzaba muzi yuko gucungurwa kwanyu kuri bugufi kwenda gusohora kwizera duhamirijwe rwose yuko Imana ikiranuka yohereje mwene Data Branham ahawe ubutumwa bwa nyuma butubwira kugaruka ku ijambo butubwira kugaruka kuri Bibiliya rwose tubwira ngo tugaruke ku itangiriro tubwira ngo tugaruke ku nyigisho z'intumwa tugaruke ku rufatiro rwashyizweho ku itangiriro uko niko dushimira umwami Imana kuko mu by'ukuri rwose mu bintu byose mu nyigisho twagaruwe twagarutse ku itangiriro ku rufatiro rw'umwimerere ukwizera kumwe umubatizo umwe byose byahishuwe n'Imana ubwayo duhamagarirwa gusohoka nk'uko isezerano ryo mu byanditswe riri ngo bwoko bwanjye musohoke muri bo nimukore ku gihumanye nuko nzabakira nzabemera muzambera abahungu n'abakobwa nanjye mbabere Imana yanyu ababyawe n'Imana bose bakaba bafite ibitekerezo by'abana b'imfura bose muri iki gihe bazizera amasezerano Imana yahaye itorero muri iki gihe bazabyizera n'umutima wabo wose bazemera gukosorwa ibyanditswe mu byanditswe byera nuko uyu munsi nifuza kuvuga nihuse ku burenganzira bw'umwana w'imfura mwese mushobora kubisoma ibyo na Abeli murabizi Gahini yari yazanye imbuto zo mu murima we akwiye mu byo yahinze ariko Abeli we yatambye umwana w'imfura w'intama we nuko iyo turebye mu isezerano rya kera ryose Esawu
n'avait pas de signification
ntabwo we yahaga agaciro uburenganzira bw'umwana w'imfura ariko Yakobo we byari bifite ikintu kinini bisobanuye bifite uburemere budashobora gupimwa yashakaga rwose mu mbaraga zose kubona uburenganzira bw'umwana w'imfura agahabwa umugisha na se niyo mpamvu ijambo ry'Imana mu mategeko havuga ngo abana b'imfura bose abari abanjye bose bagomba kunyubahiriza kunyeza
L'Ancien Testament,
wasoma isezerano rya kera ryose hose ibyo Uwiteka Imana yavuze mu isezerano rya kera avuga ku bana b'imfura, noneho twasobanukirwa ukuntu ari ibyangombwa ndetse tukanamenya y'ukuntu umwami wacu n'umucunguzi wacu we yaje kuri twe nk'umwana w'imfura kugira ngo aduhereze uguhinduka abana, umugabane w'abana mu Bagalatiya igice cya kane umurongo wa kane, kugira ngo nk'abana b'Imana tuhabwe kubw'ubuntu gushyirwa mu mwanya w'abana. Kuri ibyo twavugamo byinshi, ariko ndashaka gusoma mu Baheburayo igice cya mbere ndetse ndanasoma n'ibindi byanditswe byinshi. Imana iduhe umugisha, iryo ni ryo sengesho ryanjye, kandi rwose ntamirijwe ndi imbere y'Imana nzima yuko ubutumwa bwa nyuma ari nibwo butumwa bw'ijambo ry'Imana bukubiyemo amasezerano yose y'Imana ku bw'iki gihe, nk'uko byahawe nk'inshingano nk'umurimo mwene Data Branham. Uko twakiriye uwo murimo, natwe niko twagiriye uwo murimo wo kubwiriza, uko niko twamamaje ndetse tubwiriza ubutumwa nk'uko twabitegetswe ku isi yose, kandi Imana ibera amaso ijambo ryayo ndetse no kubaryizera bakaryakira mu kwizera bose. Bazabona ugusohora kwaryo, bazabona gusohora kw'amasezerano y'Imana yose n'ibyo kugera ndetse ku isezerano ryo kugaruka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mu Baheburayo igice cya mbere duhereye ku murongo wa mbere kugera ku wa gatandatu turasomamo ibyanditswe imirongo mike twihuse. Turasoma mu Baheburayo igice cya mbere duhereye ku murongo wa mbere. Kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Ndagiye bavuga ngo Imana yavugiye mu buryo bwinshi ndetse kenshi mu bahanuzi, naho muri iyi minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu mwana wayo uwo yashyiriyeho kuba umuragwa wa byose, ari we yaremesheje isi. Uwo mwana kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze. Aleluya! Aramiza, ashikamisha. Mu Kidage ravuga ngo ibyaremwe byose abishikamisha imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu. Mu Kidage ravuga ngo wamaze gusohoza ukweza ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru. Ndetse dushobora gusoma n'ibyanditse ngo wicara iburyo bwanjye kugeza ubwo nzamara gushyirira abanzi bawe munsi y'intebe y'ibirenge byawe. Nk'uko twabyumvise mu ijambo ritangiza, umwami wacu ku musaraba i Golgota yanesheje ubutware n'ubushobozi bwose. Nibyo yanesheje Satani, kuzimu n'urupfu. Nuko kubw'ubuntu bwayo iduha iyo ntsinzi, kandi iyo ntsinzi ni yacu, ni yacu rwose. Ndetse turabimushimira n'umutima wacu wose kuba yaranesheje ku bwacu. Mbese naba narivuze kangahe, kuzuka k'umwami wacu ni gihamya, ni ingwate igaragaza yuko natwe tuzazuka. Turasubiza amaso inyuma mu kwezi gushize, tukavuga kuri kuwa gatanu wa Pasika no ku cyumweru ha Pasika.
l'ascension et la Pentecôte.
Ubw'umwami yazamurwaga na Pentecôte, uko byose twabisubiyemo tubishimangira. Abana b'Imana b'ukuri bigirira umwitozo mu buryo nyabwo ibyabereye kuri Pentecôte no kuri Pasika ku bwacu. Ubw'umwami wacu yavugaga ari ku musaraba ngo birarangiye, byari birangiye, ibyaha byacu byari bihongerewe, byari bihanaguwe, twejejwe, ndetse urwandiko rw'imihango yaturegaga byose bikurwaho. Uko niko n'ubushizi bw'amanga dufite kwizera kuzuye dushobora kuza imbere y'intebe y'ubwami, ndetse no kubijyanye no kuzamurwa k'umwami wacu mu ijuru. Nk'uko ari ukuri ko umwami wacu mukiza wacu yazamutse mu ijuru, yabanje kuvuga ati ngiye kubategurira ahanyu kandi nzagaruka mbatware kugira ngo aho ndi abe ariho muba muri. Turi abana b'isezerano kandi twizera buri jambo ryose ry'isezerano. Ahacu twamaze kuhategurirwa kandi umwami azagaruka. Kandi ndababwira
le retour du Seigneur
kugaruka k'umwami ntago kuba ko rigeze kutwegera bingana nk'uko, ntago kuba ko rigeze kuba nk'ugukorwaho n'ikiganza cyacu nk'uko bimeze uko ngoko. Umwami wacu yaravuze ati kugaruka kwe kuri hafi ndetse kuri kurugi. Nuko kubw'ubuntu dushobora gutegurwa tukitegura. Kongere dusome mu Baheburayo igice cya mbere ku murongo wa gatandatu. Baheburayo igice cya mbere umurongo wa gatandatu. Kandi ubwo izongera kuzana imfura yayo mu isi, iravuga iti abamarayika b'Imana bose bamuramye. Umwana w'imfura waduhesheje uburenganzira bw'umwana w'imfura, umugisha wa data we kubwe twabaye abahungu n'abakobwa b'Imana. Noneho no gusozwa
Alléluia.
Ukurangiza kumurimo niko gukurikiraho. Alléluia. Umwami wacu ahimbazwe kandi ashimwe. Nuko nanone mu Baheburayo igice cya 12.
Cette parole merveilleuse.
Harimo aya magambo. Ahebuje. Abaheburayo turasoma mu gice cya 12 ku murongo wa 22. Ni wa 23.
Mais vous êtes approché.
Ahubwo mwegereye umusozi wa Siyoni. N'ururembo rw'Imana ihoraho ari rwo Yerusalemu yo mu ijuru. Kandi mwegereye iteraniro ry'abamarayika batabarika.
De l'assemblée de fête.
N'itorero ikidage ravuga ngo n'itorero ry'umunsi mukuru, iteraniro ry'umunsi mukuru w'abana b'imfura banditswe mu ijoro. Ndasubira mu kidage ho baravuga ngo n'iteraniro ry'umunsi ry'ibirori by'abana b'imfura banditswe mu ijuru, mwegereye n'Imana umucamanza wa bose n'imyuka y'aba mukiranutsi batunganijwe rwose. Mwenda Frank arashimangira iki kintu ngo mwegereye n'Imana n'umucamanza wa bose. Mwegereye umusozi wa Siyoni n'ururembo rw'Imana nzima. Uko niko itorero ry'Imana nzima ryagaruwe ku ijambo ryabwirijwe ku itangiriro igihe umwuka wasukwaga. Mwese murabizi yuko ibyo byabereye ku musozi Siyoni mu cyumba cyo hejuru, kandi aho niho ijambo ryaturutse, kandi twagaruwe twegereye nk'umukumbi w'umuganura abahawe kubw'ubuntu bw'Imana umugabane uburenganzira bw'umwana w'imfura. Umwami Imana yacu ihabwe icyubahiro, ishimwe. Nuko byanditswe muri Yesaya igice cya 44 uhereye ku murongo wa 6 haranditse: Uwiteka umwami wa Isirayeli, Uwiteka nyiringabo umucunguzi we aravuga ati: ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi nta yindi mana ibaho itari jye. Imbere yayo nta yindi yabayeyo, na nyuma yayo nta yindi izabaho. Ni we tangiriro, ni nawe mperuka. Turashimira Uwiteka Imana yacu kuba yaragiranye natwe itangiriro, ndetse hamwe natwe izagira iherezo ry'ibyo yatangiye. Turasoma no mu Baheburayo, no mu Byahishuwe igice cya 22. Ndabinginze ntimubyibagirwe, nk'uko byavuzwe, byaje kuvugwa. Umwuka n'umugeni baravuga ngo ngwino, ngo numva nawe avuga ati ngwino mwami. Ubyakira mu mutima we mu kwizera azategereza no kugaruka k'Umwami. Uwizera abyakira mu mutima we. Uyu munsi turavuga ninde utegereza ukugaruka k'Umwami? Umugeni arihe? Umwuka arihe? Ni hahandi umuhamagaro wo gusohoka wavuzwe? Babandi bemera gukosorwa, ibintu byose bakabishyira muri gahunda, ibidaturuka ku Mana byose bikajya ku ruhande. Ndabinginze mubyakire. Umwami ntabwo azigera ajyana mu bwiza imvange, nta nyigisho y'ikinyoma n'imwe, nta kinyoma na kimwe kizajyanwa mu kuzamurwa, nta wayobejwe cyangwa uyobya n'umwe uzaba mu kuzamurwa. Ahubwo ubugeni w'umwana w'intama wenyine wuwagiwe mu maraso y'umwana w'intama, wejejwe mu ijambo ry'Imana, washyizweho ikimenyetso cy'umwuka wera ku bw'umunsi wo gucungurwa w'umubiri we. Hano mu Byahishuwe igice cya 22 turasoma duhereye ku murongo wa 12 n'uwa 13. Byahishuwe 22 umurongo wa 12 n'uwa 13. Dore ndaza vuba. Mbese ibi byari hari ikindi gihe byashoboraga kuvugwa n'ijwi rirenga n'ubushyizi bw'amanga kurusha muri iki gihe? Twegereye cyane cyane ukugaruka k'Umwami wa Yesu Kristo. Bene Data na bashiki banjye, munyemerere nanone nongere mbivuge. Rwose uhereye mu mwaka wa 79, murabona hashize imyaka 40, numvaga ko hazatangira ikindi gihe. Ntabwo nzi ukuntu Imana izabijyana ku musozo, kurangira kwabyo, ariko nakoze inshingano umwami yampaye, nakoze itegeko nahawe n'umwami, nararisoje, nagiye mu bihugu mva mu mujyi njya mu wundi, ndetse nakoze ingendo mu ndege no mu modoka, byose mbikora kugira ngo nsakaze hose ubutumwa bwa nyuma. Ijambo ry'igiciro ry'Imana ryahishuwe ryamamaze ku isi yose, kuko uko ariko umwami wacu yabihanuye bitaraba ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buzabwirizwa mu mahanga yose, nuko imperuka izahera ko ize. Noneho nuko ari ukuri rwose ko ubutumwa bwera, ubutumwa bwiza bwera bizaza nk'uko umwami wacu yabivuze muri Matayo 24:14 ngo imperuka izahera ko ize. Nanone dukomeze mu byahishuwe 22:12, dore ndaza vuba, nzanye imega wa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo.
De ce que Béga, de tout notre cœur nous pouvons croire. Bien aimés frères et sœurs,
quand nous parlons
de la création de
Dieu,
notre Seigneur, le commencement de la création de Dieu.
N'Imana yacu umwami wacu akaba ari we imfura mu byaremwe byose, ntabwo ari ibiremwa isi n'ibiremwa bishya. Umwami wacu we nyimbuto y'isezerano, ndetse uhereye mu itangiriro igice cya 3:15 mu Bagalatiya igice cya 3, ibyo ngibyo by'umwihariko ibyo byavuzwe ngo kugeza igihe imbuto izazira, iyo yari ihuye n'isezerano. Mu Bagalatiya 3:19, umwuka wera waraje utwikira Mariya ngo nuko ngo ikizavuka kuri wowe kizitwa umwana w'Imana. Urabona ijambo ni ryo mbuto, ariko igihe imbuto yagaragaye ikazana icyo iri cyo rwose, uko niko byavugaga ku mwana. Noneho Simeoni nibwo yashobora gufata umwana mu biganza, yari aho ngaho avutse agaragara, ariko mbere aho ngaho yari imbuto. Noneho imbuto ivutse igafata ishusho, ni nako bimeze kuri twe. Tubanza kuva ijambo ry'Imana, ijambo ni ryo mbuto. Noneho nk'uko rwose ari ukuri yuko twakira ijambo, noneho iyi mbuto ihindurwa nzima muri twe, igahabwa ubugingo muri twe, tukavuka ubwa kabiri kubw'ibyiringiro bizima, none tugahinduka ibyaremwe bishya. Ibyo ndabibasomera mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 17:17. Abakorinto ba kabiri igice cya 5 17:17. Umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Icyaremwe gishya, ibi dore byose bya kera byose biba bibaye bishya. Ijambo ry'Imana twumvise muri iki gitondo, ndashaka kongera gusoma ibi byanditswe mu Baheburayo 12. Birahebuje rwose, birahebuje aho dusomye hose, biba bihebuje. gukiranu anu bakuwe mu muvurungano bose banatranijwe mbere ko isishyirwaho urufatiro bagatoranirizwa gushyikira ugutuvuga ubukozi bwa mwene Abrahamu bakabwiriza bizanira insobanuro zabo bwite aya bakungwa neza n'abashiki banjye Abrahamu bashingira ndetse ku bibwiriza bye insobanuro zose byabwirije mu bwoko bw'Imana ibyo birasakuza mu ijuru baritwaza ubukozi mwene Abrahamu
ce que le prophète a dit
numuhanuzi nuko bagasobanura ibyo umuhanuzi yavuze bakabisobanura bashingiye ku myumvire yabo bwite kubwibyo niyo mpamvu hariho amatsinda menshi amatorero menshi muri buri bihugu n'ahantu hose nkuko mwene Green yambwiraga ati bafite amatorero agera kuri 11 yizera ubutumwa bwa nyuma oya nanone oya mu butumwa bwa nyuma harimo itorero ry'ukuri rimwe gusa kandi iryo torero ni itorero ry'abana b'imfura bavutse rwose babyawe n'umwuka w'Imana muri bo bafite kamere ya Yesu Kristo ndetse nk'uko byose byasohoye muri Kristo ibyamuvugaga byose mu buhanuzi nk'umucunguzi uko ni nako ubungubu mu bacunguwe byose ibyo Imana yadusezeranije biri gusohora kuko twabyawe ubwa kabiri kandi turi abana b'isezerano tukaba twizera gusa ibyo Imana ivuga mu ijambo ryayo by'umwihariko abizera yuko umwami yamaze kuva ku ntebe y'ubuntu mbese nabibabwira neruye gute ku ntebe y'ubuntu
il y a l'arche de l'alliance
le Seigneur isanduku y'isezerano
était sur l'arche de l'alliance
umwami
sur l'arche sur le sur le trône de la grâce
umwami nigeze aba ku ntebe nigeze afa ku ntebe y'ubuntu ndetse baravuga ngo mwene Abrahamu mu bimenyetso yaravuze ati ngo ubu noneho umwana inama avuye ku ntebe y'ubuntu
au trône
ibimenyetso arabi
levé pour prendre le livre
afata igitabo ntabwo ibyo bisobanuye ko ako kanya ubwo yabivugaga ngo ariho yarahagurutse ngo nuko agasezera bikaba birangiye oya ahubwo icyo gihe yarahagurutse afata igitabo kugira ngo amenagure ibimenyetso nzireba musobanukirwa icyo bivuze kuri njye nzireba musobanukirwa icyo gusohoza inshingano umuntu yahawe n'umwami icyo ari cyo nzahagarara imbere y'Imana nkabazwa ibyo abantu bose bumvise bivuye mu kanwa kanjye bumva ijambo ry'Imana ritavangiwe ritarimo uruvange na rumwe ntacyo bisobanura bwite nuko kubw'ibyo bibashoboza kwitegura munyemere bindi n'abashiki banjye bakundwa nongere mbivuge mu gihe cya mwene Data Abrahamu yabonye ifarashi yera ndetse abona n'urukungu mu murima harimo ibyatsi bibi abona ko byombi
un champ de blé pas un cheval blanc un champ de blé aussi il y avait de l'ivraie
yabonye
était courbé et les deux disaient alléluia
umurima oui ingano harimo ingano n'ibyatsi bibi byose byunamishije umutwe imvura iguye byose birura biravuga ngo icyubahiro kibi cy'Imana bishimira Imana ariko ndabivuga ndi imbere y'Imana biranditse ngo umwami azoherereza abamarayika be kugira ngo boye urukungu nirwo rwitwa ibisitaza bazaza ngo barubohe noneho ntabwo bishoboka ko ingano ni n'urukungu bisarurwa byose gashyirwa mu kigega oya ahubwo ingano yonyine niri mu murima niyo isarurwa ngo ijye mu kigega ndabivugira imbere y'Imana igihe Imana yanyerekaga umurima w'ingano weze rwose weze cyane yanyeretse icyuma gisarura gishya. Nuko arambwira, arantegeka ngo nzamuke njye gusarura. Nabonaga ijuru ryijimye risa rimeze nabi. Nuko nabonaga mu mwuka, nahise mbona ko igihe nari muri iyo iyerekwa, nahise menya, nabonye yuko ndetse uretse no kunyegera y'umurima, mu murima na mo hagati ntihari ukuntu nari rwirwa rurimo, hari harimo ingano zeze zihishije zifite umuhondo wo guhisha. Nuko ibihe birakuze cyane, abantu benshi bamaze igihe kirekire bategereje umwami, ariko mugire kwihangana kugeza igihe wa nyuma yinjirira. Hari ikintu cy'ukuri rwose, igihe umwami azasarura umusaruro we, ingano ikajyanwa mu kigega cyo mu ijuru, ntihazaba harimo urukungu, icyatsi kibi na kimwe mu gihe cy'icyo gikorwa. Ndetse ndababwira yuko abizeye ubu ngubu, ndetse bumva ijambo ry'ukuri ritavangiye, bagahabwa gucungurwa kwabwo kubw'amaraso, bakungwa n'Imana, bakababarirwa ibyaha, bagahindurwa abana, bagahindurwa abahungu n'abakobwa b'Imana, bagashyirwa mu by'Imana yasezeranije byose, bakabiheretesha ye na amina. Ibyo ndashaka kongera kubivuga rwose, nk'uko byabaye ubwo umwami yazaga bwa mbere, amasezerano yose yaravuzwe kuri uko kuza kwa mbere, uko yasohoye, uko ni nako rwose nta kabuza ubu ngubu byose bizasohora. Ibivuga ukugaruka kwe byose, umurimo, inshingano zatanzwe zarasohojwe. Umwami azi inzira, azi n'ibihe, ariko twe twamenye yuko igice cya nyuma ubu kimaze kugaragara. None ubu tukaba dutegereje yuko Imana mu buryo bw'imbaraga inyeganyeza ijuru n'isi, kandi yuko hasigaye rimwe, ijambo ryayo mu baryizera risohora rihamirizwa. Nuko noneho abo ku isi yose bahabwe umugisha, abasobanuzi bose bahabwe umugisha, abo mu ndimi zose bumve ibyo umwuka avuga cyangwa ashaka kubwira, afite ibyo kubwira itorero. Uyu munsi by'umwihariko ndashaka kuramutsa mwene data, by'umwihariko mwene data Jean Lambert, no kumwifuriza imigisha y'Imana yihariye ari gusobanura mu Gifaransa. Nibyo bene data bose b'ahantu hose, abari hano bose, abari ahantu runaka nko mu ngo bari gusobanura ijambo ry'umwami rishyikire impera y'isi. Ubwanjye muri amezi ashize narashaje kurusha, ntago nkishobora kugenda, ntago nshobora guhagarara, ibintu byose ndi kubyumva mu mubiri, ibigoye byose mu bwoko bw'Imana ndi kubyumva. Nubwo ubwanjye ntashobora gukora ingendo, Imana yitaye ku bintu byose. Uko ni nako Imana yitaye kuri bene data bose bari kuri tekiniki mu ngo, basobanukiwe byose kugira ngo babikore ijambo ry'Imana risakazwe. Imana ihe umugisha abasobanuzi bose, ndetse Imana ihe umugisha abari kumva ijambo ry'Imana mu ndimi zabo bwite, kuva ku mpera imwe y'isi ikagera ku yindi mpera y'isi. Nanone turongera kubivuga, umwuka n'umugeni bonyine nibo bavuga ngo ngwino mwami. Abandi bose bifitiye gahunda zabo bwite, bifitiye gahunda zabo, abo muri tekinike bambwiraga kuri telefone ngiyabaruzi bafite icyuka cya gikirisimatike mu matorero ngo barabyina ngo bararirimba bagasimbuka bakabyina ngo kuko bizera ko ngo umwami yamaze kugaruka ndetse ngo ko ari hagati muri bo bakundwa bene data n'abashyitsi banjye ibyo tubyumvise biba biraryana mu mutima ariko uw'Imana yizera yuko Yesu uwo wazamutse wajyanye n'abigishwa be i Betaniya nuko akazamurwa ari imbere yabo afite umubiri akazamurwa mu ijuru nuko bakanabwirwa ngo Yesu uwo mubonye abakurwamo akazamurwa mu ijuru azagaruka uko mubonye agenda afite umubiri ibisigaye byose ni inyigisho y'ibinyoma n'ugushukanwa nuko hari abemera kuyobwa bagashukwa ndashaka kuvuga ndangiza mu butumwa bwose kuko ari butatu aho umwami avuga iherezo ry'ibihe yabanje kuvuga
Faites attention que personne ne vous sonde
hatagira ubashuka mubisome
Faites attention que
mwitonde mwirinde kugira ngo hatagira uba
Et laissez-moi dire cela
Yobya ubashuka Imana itugirira ubuntu mwe mere nogere mbivuge n'ijwi rirenga Intore ntago zishobora gushukwa ntago zishobora kuyobwa kuko zahamagariwe gusohoka zishyirwa ku ruhande zirezwa ziratunganywa n'umukumbi w'abana b'imfura kandi bo hamwe n'umwana w'imfura bo nk'umugeni we nk'umukwe bose bazaziziza bazajya mu birori by'umwana w'intama umwami ashimwe bene data bose
Who cannot come to this place, all in their countries, in their languages. Blessed and praised be our Lord and our God. In Jesus' holy name, amen. Let us pray. Lord Almighty God, we thank you with all our hearts for your precious and holy word. Also today, your word will not return void, but it will accomplish for what you have sent it for. We thank you for this place which you have given unto
us.
We thank you that despite
yuko nubwo hariho amabwiriza n'amategeko atuza guterana ariko ijambo ryawe rishobora kubwirizwa rituruka hano turagushimiye mwami wacu ndetse ab'Imana bose bumva ijwi ry'Imana bakizera nuko hamwe twese tuzahabwa tuzageza kusohozwa mwami mukundwa abo ku isi yose uduhe umugisha mu izina ryera rya Yesu amen